Wang'iuru picha namba 11. Jachien nosemayo Job gimoro amora mane en go kendo nomiye thagruok maduong' ahinya. Kata kamano, Job nodhi nyime gi hero Nyasaye kendo ne ok onyal loko kite Nyasaye kata matin. Ne nitie bura machielo e piny polo kendo jachien ne ni kanyo. Jachien nokoni Nyasaye niya, Job nyalo loko kite ni Nyasaye ka gimoro marach otimre ni ringre owuon. Bang'e Nyasaye nowacho ni jachien niya, inyalo timo gimoro amora ni ringre to kik inege. Bang'e, Nyasaye noweyo jachien modhi omiyo Job tuo mane en gi buche e dende duto chakre e pat wiye nyaka e wi koke mapiny. Oh, ne en gi rem malich machal nadi. Chi Job nonene kendo nowacho ni, kwong Nyasaye kendo mondo itho. Bang'e Job noduoko chiege niya, iwacho fupi dhakoni. Ka Nyasaye omiwa gimoro maber, donge wamor kendo wapuoyo? Ere kaka wanyalo ywak kendo go koko ka thagruok obiro e ngimawa? Thagruok ni duto onge rach mane Job owacho kuom Nyasaye. Osiepe Job adek nobiro mondo otimne mos, okwe chunye. Kane gineno Job kaka winjo rem, mirima nomakogi kendo ne giwinjo lit ahinya mag yiecho lepgi ma gidong' mana nono. E pichano, unyalo neno ka osiepe Job adekgo obet kode piny kendo ging'iye. Osiepene adek noparo niya, kamoro lit gi rem gi obiro ni Job nikech richone owuon manosetimo. Ne giwacho ni Job ni, kwed richoni mondo thagruok gi rem makama mondo weyi, bed mangima. Bang'e Job noluongo kendo kowacho Nyasaye na, ere gimomiyo thagruok gi duto biro na to onge richo richo masetimo ni in iwuon? Ka rem kata thagruok obiro ni, iparo kaka ne Job paro nikech en richo mari mitimo? E seche moko, Nyasaye oyie mondo sandruok kata thagruok obi kuomwa nikech wasetimo ne richo. To kata kamano, seche moko Nyasaye yie mondo richo kata thagruok obi kuomwa ni mondo wane yo kendo bro pim yiewa kaka yiewa tut kuome. Job ne pok otimo richo ni Nyasaye, to Nyasaye noyie mondo sandruok gi duto obi ewi Job mondo pim go yie mar Job. Kendo Nyasaye ne dwa nyiso jachien niya, Job ne ok ohero mana Nyasaye kendo yie gi Nyasaye nikech mwandu mane omiye mag pinyni, to nohere ka mwandu nitie kata onge.